kweze kupanyi wa mutima. Kweze kutila daily mpaka misozi kuyuma. Uwa, te hapa na pala, uyu ni panganeka, hey. Te hapa na pala, uyu ni panganeka, hey. Halina komposha, ili mnyu relationship. Halina komposha, kuli expecti mbweke leo. Halina komposha, halina komposha, ili mnyu relationship.
Zeru ala kwena bari para Exango pisha mokumbuyo anasala Ichichikwandi chiriri ustifanika na mangwala Bacha wose veso chao chapa manje basanyara. If pera resa no man can take away. No wanda ni magana kunipiana no way. Yes, ari toxic, nimu konda soche. Chikwandi ni babiri mutisia chape soche. She's very humble, kaga intu gangu. Undaga penga mani ndaga jana aga gangu. Mr. Bonfo
Halina komposha, ili mnyu relationship. Halina komposha, kuli ekstati mbweke leo. Halina komposha, halina komposha, ili mnyu relationship.
Kweze kote ya mnezo datinga ko efe. Kuchitinga choksi, dovome la airtel. Sininga nami anani panyila mutim. Benshu walk out, no nisi ya mumudim. Baby forever ni kwili lili. Sinifuna iyo nisi lili. Nakupeza kudela mebetiti posha. Kuli exiteti mbweleli. Ulambanga ndo mfuwa na maningini. Kumutima ndo mfuwa machwili lili. Ulikasabula baby my sweetie lili. Ubusuma ndo mfuwa na maningini. Kumutima ndo mfuwa machwili lili. Ulikasabula baby my sweetie lili.
Halina komposha, ili mnyu relationship. Halina komposha, kuli ekstati mbweke leo. Halina komposha, halina komposha, ili mnyu relationship.
I never thought this smile zaka choka. Penny nenzo mvela one day zaka pitia. Depression kumutima enze title. Kani achikondi nga kupange unkara psycho. Mutima wanapuanya, but he was my best friend. Never see a mundu wanga for my girlfriend. Nenzo lila lionze misozi no kutusha. Then she came in, no news a baby pusha. Ha! Kana bwela na vi college. Small west, but kumbuyo kuli luggage. Ha! Sunga one chefi energy. Me and her mundu wanga for the chemist.
Uwa, te hapa na pala. Uyu ni panganeka, hey. Te hapa na pala, uyu ni panganeka, hey. Halina komposha, ili mnyu relationship. Halina komposha, kuli ekstati mbweke leo. Halina komposha, halina komposha, ili mnyu relationship.
Simwala wala.